Zango, manga puna, puenda, vengo, vayan. sithule akule sosiba wangena kusayophuma nta usiyimjala wethu munde munde lo ndeke sibamisenyo yey lapho wesabelo mfoka gumende masapha ngidedele futhi maqobo kokugcina ngidedele futhi ngimanyathela othi ngibona ngibanyathela nge-last kick of a dying horse ngiyihlelele ngoma wajabula zonke iy'nkumi zabathanda babathi boshumi nazo zasho zingavunye zathi usidile usendiwe umfoka mgomezulu ube ngibuthi umfoka gumende inkunzi ebhale emnyango webhizinesi kati ngeshobo ezinye ibhale ngezinto umiste 100% uking 4421 hashtag siyathinta siyabuthisa sikababa bamba yena umgodoyi umfoka gumede banophatha umuzi umfoka gumede umgqoko asike sibhuce ngamadolo sonke ke manje sikhuleke sibuke phezulu sibiya sotobe 2+2 kwenza 4 makhuluma kwasiliphoyisa maxosha efene kwela kube mbodla ulungile dokotela sakala kamnandi lezi nsimbi cofacofa ubani emngani wamina ngisegolo elibhola amadoda ekhulaslipho ukhulubele esiginqini ubani kati yileyo ndoda uke imgcilaza ngonjiniyela wami omncane uprojusa wami omncane kodwa umkhulu ngemsebenzi yakhe emihle umnikazi wepeni uthi nayi simfuka gumela akumabhekingi ukuphindezela ngayo futhi leyo ndoda manye sagqilaza ngabo odakalalezesa ngesiteji mnganami ukuya yebo ukuya ngethu uyoliswa gama ubobaye ngathi unodoli umuthayo undethelele intombe katembe usimotisi usithembele intomba kamzeleni usikebhe zamandulo usabhabe inkabi yesizwe sibongisene nasigejimi bafana basekhaya kulethi manje senzeni ulocation ithu umcebisa umfoka gumede top fan umfoka sotobe uxolani ufele umfoka mthimfula inkunzi edrayisile engajampeni ufezi nosilindele entabayenga mabhasi nani baphathika senithanda noko ungabiziwe usobiza ngokuzawo naniyazi ke nibaningi kakhulu bodlalozi mfoka duza kunjalo
kunjalo mfoka dlovu bazobathi ibhudise ngiqedile awuwa mfoka dlovu awu iphuze bayidwayidwa
ayiwe kapela nibihloniphani thula mfana khulumekeza mloyini ayiwe kapela nibihloniphani thula mfana khulumekeza mloyini ayiwe kapela nibihloniphani thula mfana khulumekeza mloyini mntizwa mloyini mntizwa mloyini hey mfana mloyini mfana
Alas pa, kami ngis pa. Upo sa lasila mo lang.